Bayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Mari nogay e jeegom lewru utte jena yamde jabirima silima e sappo did nokko no dirtedo bofo le lamu segurndi fuude mangal mudun tawede kambe kebbe fonction publique tandi kende yimbe le temedi don ben woni be mbawa wadde hono golleji biadde ko nayri bangal hono entraînement ngaji kanyo ko nande mudun wattu jono tiagal ko kabaro hokkale bem ande to ko suudu ministre humin kabaro birki sembe celle leedi meedi ndi wiidum pen baleje kirim so bami fa sukabe be kebi bakle leedi meedi ndi tidallaaji mawdi be jogi ko nayri bangal jande do duwru de be kani wadde wattu jono fedde joddinama le nokko hande hollitinde be do be kani yarde so be jabi so bami fa dungu nati kambe dum woni mini GM be golliroobe ledde kanya ko nande muudo tidallaaji mawdi be jogi sabbe de be ngala magasiji mawdo be kani resude ledde le mabbe kanya ko nande muudo so kam mu tappi ledde de ne bonon di wonno sembe kabaruji de mi jogi ni do be tande bi bismillah mo do hedaade kanko ministre commune kabaro birki sembe caldi tiagal ko kabaro yaltile bema andi to so wiya ko yaata yimbe le temedi do hebbe fonction publique tan hikande be mbawa on tawede entraînement ngaji di o wi dum wana ngonga no yudum pene baleji kirim no hottu jono wi hibe do yimbe lan gonde jokkitade golleji mude bicciteden wiide birki sembe caldi be gonde wadde dum nokko noddirte do bafo dum fuddi ila leedi lewr out jabbe non dum Mamadou Sama Seku.
Sûreté générale ministre humaninde jeunesse et sport Amadou Diarra Yalkuye holtiwide neddo goto tan woni ngotudo formation ko sambini dundun Martin Tokumpa e liko warata ko e wimako denno kanko sigal o fenni ko hulta e do resources sungaji wide wonbe deedi mun en chami ka non gonini wide ko warata noga e jetton rewbe chowibe Martin Ama Kumpa serusiji kumani di challal denno goto be do rewbe chowibe jati beeni mo wonde foftara joni don ko holiti kanko Diarra o beedi wide dun kala rewbe chowibe be andinama fadima be yade bafu secrétaire général o sakiti wide neddo goto mu nyaw diplôme sitose woné mudun heba yottinde formation o denno o neldama soudou docteur la morde leedi ndi mistin wide wete service national des jeunes du imadra chaldi hakilo e golle sukabe kanko kanaki transition o heedintini o do kabar o nyandi chapantati lewru me jabbidundu denno sab mudun kala bamabe golle jewtete bangal lugaji to soudou docteur sport gondo le latirde budbo kita bamako e leedi do madraaji di woni ko kala be mbawanta formation o andinama denno be do kay sifa formation goddo ko wiete civique ngadete dumabe e wi lamukobe be
ido kabaruji farba hebe do bema me ande to do page Facebook kanye computer studio tamani wattu jono ko wi'a fa fedde hande humnade kabarno wotteji din gorri leedi meden di joddine so won subaabe tafen be do yimbe no du jewtati yalla dum settirte wobbe kasen ciube hakkone mabbe idum wonde wadde halaji kewde le nokko yoga andambe kabaru wotteji kay politisa jeno be do yimbe ciubirano din yedda sariyaji wotteji leedi meden di pelle politique godde kasen dum bi dum wawi wadde tidallaji goddi kasen leedi meden di fa kebe famtar kebe fatumata mayga
yimbe ngombe le fedde edge bamirama jonol arande le maliga dum woni ko hana sariya fu hollitay dun holliti wiide madame Samake Fatimata Traoré ngondo le fedde alliance démocratique du peuple malien
c'était que datol subagol yimbe mo hono mudum meeday wadede le lindi abada tafu sabi jon woni arande amen yide hono goldo subagol yimbe fa naata le gollirdi di darde mudum momni sanne le lindi hono fedde edge
Ewi Alassane Abba parti kodem no cubongol wadirano an wawi waddude tidallaji kewdi do kabaru woteji di no yimbe laamu hakkundeje o njoppiri yimbe fu burbe hewde so cubiri ni tan
je crains que cette fois
min kam de huli fati o do golle immina basi kannodo immade tiagal woteji di ila woteji de hore waray dum sobe fu walahi mide jondorino hunde fu so wana subagol yimbe ni tan wana e subagol yimbe no hebira fu leedi mali
dans le hasard
fedde humininde woteji malidi holliti wiide sariya fu walana jonol arandewol do kabaru woteji
je pense que
min kam de milingol do datol nangangol subagol be do yimbe ana yedda tobere jettobo sariyawol kunchana hore woteji le lindi sabi kallundiren gonga ko buri parti politique ngay teme didi won le leedi malini ga parti ngaji gondi e wi ko sariya holliti ko fu jabay kanyu en yare jidan
et là c'est très grave
do e wakati woteji di fedde politiki di kawray do goto
wattu joni en kala hono kabaru kamɓe sukaɓe heɓɓe bakkale leydi meɗen ndi miccitoɗen wiide hitande fof so ɓami fa sukaɓe ɓe keeɓi bakkunoɓe kani jangguirde jande dowdow woɗi le leydi meɗen ndi tiɗallaji mawɗi no woɓɓe fof anda ɗon jarata woɓɓe du landoto hono yeruɓe muɗen tan tawe e jaara le nokkule goɗɗan toon wasa gasande ɗum en hollitan wede fedde won juƴƴinan le leydi meɗen ndi hande hokkude sukaɓe hakkillaji lobbi so jomum jaaɓi yarde le nokkule ɗe ɗum ɓe mbiyan hassindini Allah heɓa ko dartata ko Ali Sisi.
Yontere caggal ko jabawuji bakki ɗi haltana malinkoɓe landol kaɓɓugol hoore yimɓe keɓɓe ƴaɓɓade e bakki o hitande hikkani woni jande hoɗu fuu ɓe garta waɗude université to so ngolɗon landol jababu muɗum hunde fuu ɓura ɗum tidde woɓɓe kañum en ka holliti wiide eɗum newani ɗum en sanne non ɗum wodani kanko Seydou Nour Sidy Bé anniɗo waɗoyde génie civil université to.
Mi haaldi e saraɓe am ɓe mbi mi waɗa ko ɓurani kam génie civil jiɗmi wande mi andano so tawi neɗɗo heeɓi bac won laawi ɗi hani ƴaɓɓirade fade mum yettade université
horeɓe lycée goto gonɗo Bamako kañum en ka holliti wiide yimɓelle mumen keɓɓe ƴaɓɓade bac eɓe kanna ɗum en nayoro le cuuɗi institut de formation ayiɗi saabi ɗe wi kanko koke fani sancerre le oɗo lycée ton ɓe jawi heɓude golle soɓe tilike janggude
e wakkati joni o yimɓe ana ley faculté ayiɗi ɗomi jiiɗi naɓudeɓe ɗon le institut ngaji eɓe jiiɗi caggal jande nde laawi kewɗi udintinoɓe
fedde kumaniɗo wallude e ɗowtude ɓeɗo sukaɓe jangoɓe jande doyre ka wi eɓe kandi e faaɓede le e koɓe cuɓoto hono jande ɓe keɗele muɗum ɓe joddo e yimɓe ɓe kalda e mu'en ede koɓe anni wadde e koɓe mbawi wadde tawa wala fuu koɓe mbaji mbina madame Hamsetou Cissé woni laamiɗo fedde moɓe noddirta centre d'information et d'orientation le leydi amen ndi
miɗe gaɗa atelier formation caggal atelier formation o mi gaɗa atelier orientation ƴewtude sukaɓe jangoɓe du miɗe gaɗa miɗe mbawi howɗide goto goto mabɓe fuu min ƴeewa haddu jande mum caggal ɗum min andata yalla hoɗɗum e hoɗum jomum wawi wande ley jande nde
micintinde tan wiide taykotoɓe fa heewi kañumen ka holliti wiide heɓugol bak nafa muɗum ana mowni sanne juuɗe suka jango o fuu ga jande ko watta caggal bakki o ko darde muɗum kañum ndu ana mowni sanne le gurda makko
en kala hono kabaru golleji rewɓe le cuuɗi gollirɗe gonɗe le leydi meɗen ndi wattu joni wiyama ɓe kewa toon fewi ko latto sababu muɗum ko heewi rewɓe le ɓe fo a tawande jangata nde joppata jande so jaaha natawi e dewle kañe ko nandi e muɗum caggal muɗum dowlitawide ko heewi mabɓe furda tawa holta ko hoore muɗum no jandeji ɗin gori wattu joni imugol ko holli le leydi meɗen ndi le cuuɗi gollirɗe gonɗe le leydi meɗen ndi temedere fo a tawan capantoto e gooɓe goni e rewɓe Ali Sisi.
Bamako ɗo hakkillaji jamande ana fecci e dow arsugu ko jogi rewɓe bangal heɓude golle so won yogaɓe koltiɓe kañum en ka darde neɗɗaku ana mowni sanne e dow heɓugol mabɓe golle woɓɓe kañum en ka holliti wiide worɓe ɓuri tawrede anniya tewtude ko golla ɓurde rewɓe
sur 100 filles c'est 25
dow rewɓe temedere a tawannoga e joyon tan timmini jande rewɓe jataka dow bangal golle tawe neɓe kani jatede ko ɓuri hewde fuu keddoto cuuɗi ɓe defa ɓe keyba sukaɓe ɗum hana miɗe miila yimɓe ana kani famminede dow kabaru golle gorko e debbo fuu ana kani fondidede
le wi pelle kumaniɗe haɓude rafi heɓugol golle rewɓe wattude rewɓe golle le leydi malindi hunde fuu ɓura ɗum tidde hono no ɗum wordi le leyɗe keddiɗe le afrique ni ɓe koliti wiide ko sariyawol 052 o tabbaka ko wona ko neyni ɓe ñatrawle goto e fedde moɓe noddirta solidariste 223
minen fedde kuminiɓe sariyaji rewɓe miɗe gaɗa e bawɗe amen fuu yalla rewɓe ana koƴe le golleji ɗi worɓe ɗum mbawi gollude ana hani ko yimɓe fuu pondide ko dardanmi kanankoɓɓe ɓe ƴeewa fati rewɓe panɗine ley bureauji
haya ko ɗum tawa fuu ko heewi sukaɓe rewɓe ka fuu ana nimsiti tordaji ɗi yimɓelle ɓeɓe gollanta na worɓe ɓe ɓe jahata to mu'en fa ɓe tewtaya golle ɓamata so yettina
wattu joni en jaram fa nokku noddirteɗo kayiɗen ngal ngal ɓe noddirton kasunkore wattu joni ɓe mbi hii ɗum wondi e majjude tonnomoɓe wonɓe le oɗon nokkay kollitirwide ɓe mbi ko laati sababu muɗum du ko ɓe gondi e ɓamidirde yimɓele woɓɓe kasen wonɓe toon ɓe wattu joni hoɗo fof hani waɗede fati ngal ɗo ɗengal majja Ali Sisi.
Ɗemgal kasunkornde ana wondi majjude ɗum woni ko miili kanko Yaya Sako hoorejo ñayɓe le laamu kayi le wimako ko heewi sukaɓe pinoɓe le ñalawma hande o fuu halta haala kasunkornde kasen
anye muso mi nun furu
sisa rewbe min bammi be fu bamaran ko retan e kal no waddi so suka amen nanta kasonki sayi minan jati mi den kala kasonke sabu sara amen fu ana kalna min dum waddi so min jeggitay hala suko ne fu hala ina mun hala
kasonga kande fu am fabo de fu
lewi odo horejo nyeybe lilamu kai odo kabaru kuteje mudum ana momni sanni do fina tawali odo nukku o monarda worbe hurtina rewbe kasonkobe yalla dem gangal ana heddo abada
bebe wasunika
fan hani nyairude halamu so halaka majjay fe goto fa keba halde halama suka be du pam ko kalta ko hani bamde debbo kasonki sa hurtini debbo kasonki o halnan suka ma suka be du bawan halde halaka
adeni kasonga kambe bunya
le lady malindi ko yototo yimbele ujinaji temde jetti woni jubbabe kalobe halaka son konde do woni le temdere fu tatonka le lindi mangal mudum fu an hala halaka ko hewe mabbe du fu le lam kai woni le cercle bafula be do won ko mahamadu samba jallo hebani studio tamani yure kai
en birfitito do pomoko do kambe hono mojjinobe ledde nawtirtobe ledde be noddirta minijien wombe le nokkobe be be jogiti dallaaji mawdi so bami fa dungunati le nokko sabide be mangasiji mawdi won ko be galado be kan resude ledde mabbe de le majjuntu be bihi hono cogguji mabbe di dum buytata sanne so bami fa dungunati ke mabbe de dun jaran caggal ko nayri bangal yimbele njob so soda le soji kanye bafe kanye ko nande mudun kanye quality metti mudun sanne no golleji mabbe di ngori nyaaloma hande fa ke dan famtar ke dan alisi se Fatoumata Maïga.
Toyo le atelier Yakuba Jakite Mingoni. Homo fu wana wundi wade ko wawi yalla nyaloma o ebe keba imutum ko nafatabi. Kanko Monsieur Jakite wan danki o darni fwa warena kule de o muintade. Tawede unfu o holiti wile jagu kwa wala sanni le odo wakati.
Anhani kilian embe pa masato. Sabi sato mbe hukute randevu ngaji bali didi edo kilian embe. Kaso kamutubi te dinde odo randevu o ti anami. Kilian embe mila wide minchaluke sato ele gule jamendi mnemba wade nyaloma fambudu nkebata
so me bettike atelier mako kanko do e metre ngay sedo chagal sudu kanko aji ko hewe yimbel gombe tombe fu odo golle goto watta cheji ngaji lesoji si armoire ngaji fina tawa fu ana jodi ana takkondir faato gite mada haadi parisa ko kan golle jibe mu en kan yu en ka ana tappondira juude mu en sedo sabi wonko be gondi hebude
so ni tuboji di fuddi tan golejama di tadan sifali de min golirta fali ladde de iwata hebde dun wana fi hunde yafude buri hewde client men be yu hobbe be do dun tanan koyde wattu mum
ɓeydaade ɗiɗo cittalaji fuu munusien ɓe ka ana narda malinkoɓe sooda kulle mu'inteɗe ɗo mu'en ɗo fade mu'en foɗanade ko iwata sella
Sijo Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Sikram djelo ne le raison ngaji meden di en puddirano ko noddirte do kuccala wotti jono be bi tigaide anti to mabbe to sanne fu fota hitande hikande be bi il fuddi be je yerdu do tidallaji sabbi de be bi chakuru 50 kilo ko wonno sotte ton amde temede jetti yottaade buddudi ne temede sefa hitane kene do wonde sotte ton fa buddudi nay di na wi nay di e butte me nay sefa no ko politir wi ko lati sababu be bi tigaide jatton ko kewale nokku mabbe hitane hikande se urude ngardan faado bankasi do wattu jono ciudi be bi galato no boode yambe pabiramo ton ko yaato ina sappo e jeegom e buttemel jeegom kali sefa wadde dido imadrayo fedde ne no de cv tindre le on do wattu fudu yam ko yaato galle chapan e jetti e joy kanye pabiraton ciudamaaje kanye e dage fa yottoyo e tasaaje kanye galmaaje ko nande mudu fa yottoyo du arkillaaje do be kani lalade wado do golle be bi fedde onz ne no de to merci ko don beten sekirabe do kadeten kikida hande mbiyam bete hande do kabaruji meden di do ngarten haddude kala do bodon tawed le malifu e mangal mudum e joti on sanne men danniki jammodo so ngabbido be ame ande to do bahi buton kabaruji di so ngadi www.topperstudiotaman.org fatnje fe no konande do no do e ser yowtre meden de an wodi so lambe jeddi
sidotamani
alkamisar fu yotere meden do sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto torraje ngattede fewde sukabe bete aljumar hande ngaran filita donde do yotere wotere ko andano arande le leedi meden di sukan way hokkede goddo bamba dun heba du mbirki lobbi wotto joni o hono adnar ndu wondi e yarde no dum welti ki sabe de bambu dum wana ko yafi non be kollitiri o wide fa keben famtanno o do golle fu wori kedde mamadou samasi kanya ali sise ko pewni en do hen
yewtere sukaɓe malfu
alahaali ɓiɓɓe leydi ndi woyltike ɗum woni ko holliti yogaɓe e wi mabɓe nden suka enta ɗo ne wattana noon hakkillo sanne na cukara noon ɗum hono sukaɓe heddiɓe galle ɓe bamako ɗo yimɓe lehoɓe goytike ɗiɗo wattuji ɗi tellaji jogade suka goɗɗo
sa hokki sukama mownama goto debbo o waran yidde suka o hononi suka muɗum nanɗu e landol goɗɗo mi enti sukaɓe ga miloji am ɗum wona hunde newine feyle ñalawma hande o entude suka neɗɗo goɗɗo hande hunde fuɓɓura ɗum miɗen mbawno entude sukaɓe arande ila cugalel fa mawna e juuɗe amin abbada andata o suka enta ngal ñalawma hande o mi wawa heɓude lawol
e widdunke en finatawa suka enta ɗo ko ɓuuri hewde jogoraka no haniri e ley galleji amen ɗi ɗum mimsiti ko entugol joni yurtan du nafaka keɗanna moktar koni hoorejo fedde rukotrade
arande fade maɗa birude suka monama gorko na monama debbo dokkatano ɗum ngal ñalawma hande o birugol suka wona ko newi yimɓe entan sukaɓe kammal nafa ko wawi waddande ɓe yimɓel entoɓe sukaɓe nangiranɓe honani ɓe golloɓe mu enni ɗum saabi so suka o latto neɗɗo bonɗo na ɗu jayɗo mo yiɗa wadde fey hunde ɗum ana wawi latade sababu rafi kawral hakkunde galleji
kanon psychologue en ɓe hulti wiide jogola bonɗo na jogi kuteji muɗi dow alhaali sukaɓe entaɓe keɗana Drissa Traoré o psychologue
tukkudeɗo suka wakkati fuu ana wawi bonnude hakkille muɗum so hakkille makko ne boni ɗum ana wawi waddude kutteji goɗɗe min taykike ko heewi e yimɓelle ɓe ladde woni mu'en fuu a tawan saabi ko ɓe keɓay ñanduji ɗiɓe kandi wattu no ɓe panɗine na du no ɓe nangirani ɗe galleji maɓɓe ɗum ne suka mo ñaki fuu lattako neɗɗo newiɗo
ko psychologue on a darda saraɓe jogade no fewiri sukaɓe ley galle yalla ɓuytude fratiji torraji dow calɗi mabɓe e keña dun hakkillo mabɓe
yewtere sukaɓe mali fu wonno